Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roya usnichi, akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba umabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada deki, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kamona lichesa sangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
yeah, kitaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue isi namba chafu. Oh yeah, squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti,
kanyaga, yeah.
Kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti. Oh yeah, yeah. Kadisa rusi kuchanga changa,
kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga,
kanyaga,
sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo,
kanyaga,
wafuruga mipango,
kanyaga,
waze wa insta michambo, eti baby ni unge bando,
kanyaga,
uzushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada dek,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka ma ex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kamo na lichesa sangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
ye yeah, kitaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue isi namba chafu.
Leo usiku watulali, tunakesha kama po.
Leo leo
tena wape nambari, kama wao paka simu wako.
Leo
usiku watulali, tunakesha kama po.
Leo leo
tena wape nambari, kama wao paka simu wako.
Asa timba, timba, timba,
timba,
wanangu timba,
timba,
wagula kushoto,
timba,
gula kulia,
timba.
Asa timba, timba, timba,
timba,
oya wahuni timba,
timba.
More music at ninjaphoenix.com.